waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Iran ayaa wajahaysa culaysyo caalami ah iyo kuwa maxalliyaba oo sababtoodu ay tahay diyaaradii ay soo riday ee Ukrain laga lahaa ee 176 qof ee saarna ay ku dhinteen, iyadoo kadib ay soo baxeen muuqaala sheegaya ama caddaynaya in Iran ay gantaal la beegsatay. Hawlahaasi iyadoo la halmaalaan ayaa jaamacadda ugu caansan waddanka Iran ee Tehran University la yidhaahdo ayaa waxaa ka bilowday laba bannaanbax oo iska soo horjeeda, midna lagu taageerayo nidaamka waddanka Iran, ka kaleetana lagaga soo horjeedo. Bannaanbaxayaasha ka soo horjeeda dowladda ayaa iyagu ku andacoonaya in dowladdu ay qaaday tallaabooyin khaldan dhanka ku aadan riditaanka diyaaraddii Ukraine oo galaafatay 176 qof oo saarnayd. Dhinaca kale ee taageersan nidaamka Iran ka taliya ayaa iyagu ka soo horjeeda daleecaynta nidaamkaasi lala beegsanayo, iyaga oo eedayntana dusha ka saaraya awoodo shisheeye in ay ka dambeeyaan deganaansha la'aanta haatan jirta. Mudaharaadyada dhinaca ka soo horjeeda dowladda Iran ayaa xiisadahoodu ay sii kordheen kadib markii ay Iran qiratay in ay soo riday diyaaraddii Ukraine laga lahaa ee duulimaad nambarkeedu uu ahaa PS-572. Soddon ka mid a bannaanbaxayaasha ka soo horjeeda dowladda ayaa iyagu la xidhay kadib markii waaxda nabad sugidda Iran ay baacsatay bannaanbaxayaashaasi. Dowladda Iran ayaa markii hore diiday in ay lug ku leedahay burburka diyaaraddaasi, iyadoo sheegtay in cilad farsamo ay diyaaraddu qabsatay, balse markii dambe waxa ay ku qasbanaatay markay cadaymo soo baxeen tusaya in diyaaraddaasi gantaalo laga beegsaday in ay qirato. Muuqaallo warbaahinta lagu faafiyey ayaa waxa ay tusayaan in gantaal uu haleelay diyaaradda kadibna diyaaraddu ay weyday xidhiirkii diyaaradda lagu hagayay ama ay kula xidhiidhaysay goobta laga hagayo. Soddon mirir kadib ayaa waxaa diyaaradda haleelay gantaalkii labaad, sababayna in diyaaradda iyo wixii ku jirayba ay u dhammaato, halkaasna ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa, duuliyihii iyo tiimkiisiiba. Kadib aqbalidii Iran ay aqbashay riditaanka diyaaradda ayaa waxa ay sheegtay in uu ahaa mid aan ula kac ahayn, iyada oo u sababaysay in maadaama oo waddanku uu xaalad dagaal ku jiray in loo maleeyay gantaal waddanka lala beegsaday, balse Iran waxa ay ballan qaaday in dadkii ka dambeeyey ay cadaaladda horkeento, iyada oo ay jiraan dad arrintaasi loo qabqabtay. Waaxda cadaaladda afhayeenka u hadlay Gool Hussein Imaili ayaa waxa uu isagu marnaba ka gaabsaday in wax tafaasiila uu ka bixiyo dadkaasi iyo magacyadooda ama waxa ay yihiin. Isagoo hadlayana waxa uu yidhi:
Some people have been arrested and the case is in its preliminary stages.
Dad ayaa la xiray, qadiyaduna waxa ay maraysaa marxaladeedii bilowga ahayd. 72 saac ayaa ka soo wareegtay tan iyo waqtigii aan bilownay hawsha cadaaladda, ayuu yidhi Gool Hussein. Waxaa kaloo iyadana ay Iran xidhay nin dowladdu ay sheegtay in uu qaaday sawirka diyaaradda waqtiga gantaalku uu soo riday, kaas oo ay u badan tahay in uu wajihi doono eedo ku aadan dhanka halisgelinta ammaanka qaranka. Dhankiisa, wariyihii Britain u dhashay oo isagu muuqaalka gantaalkaasi soo ridaya soo dhigay baraha internetka ayaa sheegay in qofkii ila wareedka u ahaa uu bad qabo, dowladduna ay qof kale si khaldan u xidhay. Dhinacyada Iran aadka ugu shidaya waxaa ka mida waddanka Canada oo ku waayay burburka diyaaraddii Ukraine 57 muwaadiniintooda ka mid ah, waxayna doonayaan in Iran ay mas-uuliyad buuxda ka qaadato riditaankii diyaaraddaasi Ukraine laga lahaa. Dhankiisa, madaxweynaha waddanka Iran Xasan Ruuxaani oo ku tilmaamay shilka diyaaradda inuu ahaa qalad aan la cafin karin ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda dembigaasi, wuxuuna amray in maxkamad gaara loo xilsaaro qaadida dacwaddan. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi.
It is not possible for just one person to be the culprit in this incident. It is not possible for only the person who pushed the button to be at fault. There are others too.
Suurtagal ma aha in hal qof oo kaliya uu dambiile u noqdo dacwadan. Suurtagal ma aha kaliya qofkii batoonka riixay in uu khaladka lahaado. Waxaa jira kuwa kale. Waxaana doonaynaa qadiyadan in si daacadnimo ku jirto dadka loogu cadeeyo. Iran ayaa haatan kadib markii ay ku qasbanaatay inay qirato inay ka dambeysay riditaanka diyaaradda Ukrain, waxa ay sheeganaysaa in ay ku jirtay xaalad dagaal kadib markii Maraykanku uu ka takhalusay sargaalkii Iiraanka ahaa Jeneraal Qaasim Suleymaani, iyaguna ay jawaab uga dhigeen gantaallo ay la beegsadeen laba saldhig oo military oo Maraykanku ku leeyahay Iraq.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.